Kambobese kukamene kona dating, tula ku dining set, akaimba tukateke ku repeat. Akakatika bula kwa mayonezi, obantekeke ka dessert, aba wakizi basikale kusini. Moto kaetaga washingi, wamalo kujoza jikole safisi. Kuduno sibia debatingi, kangu tuale kunyanjo kole safingi. You know me love you when you shake it. Inga murungo jila tufune parkingi. Mgusati yo buli machingi. Kaini famu baby kanyumida.
Kanyumida.
Shoto shoto watu ongeze kajanyamita.
Kajanyamita.
Kaini famu ndaba kanyumida.
Kanyumida.
Nakwe mutunzi katu ongeze kajanyamita. Should have told me about your mouth, lady. Mouth, lady. Nay, I need to get into totally one lady. One lady. You should have told me only one body. One body. They want to take a day and I can banji. Baby. Motokae taga washingi. Wamalo kujoza jikole savisi. Kuduno sibia debatingi. Kangutwale kunyanjo kole safingi. You know me love you when you shake it. Inga murungo jila tufune parkingi. Mgusati yo buli machingi. Buli machingi. Kaini famu baby kanyumida.
Kanyumida.
Shoto shoto watu ongeze kajanyamita.
Kajanyamita.
Kaini famu ndaba kanyumida.
Kanyumida.
Kakwe mutunzi katu ongeze kajanyamita.
Constructing a sentence. Tulimo supermarket ya mona trolley. Mujivuga we bati siku saga. Pekole deo kachi.
You should have told me about your mouth, lady. Mouth, lady. Na ina nitagete ntatoli wangedi. Wangedi. You should have told me only one body. One body. Te wandi tekanye yede na kukubanji.
Thank you.